si maalmo iyo daar rafaan iyo fool le magaaladii anaga tato idan surad badan iyo waliba oo nadaafadeed ka soo biya afadaha shirduun iyo gudaha magaalada Bardal ee gobolka Bay oo la nadaafadeed oo qayb ku hayaan waxa dadkay dhowrka degmada haweenka iyo qaybaha shirduun ee bulshada iyo waliba wasiirka hay'ad hoggaamiyaha dawladda hoose ee degmada Bardal Ibdo Isaaq Bashiir hoggaamiyaha dawladda hoose ee degmada Bardal Ibdo Isaaq Bashiir yana ku hadlay suusan dareer oo la nadaafadeed ee guud ahaan iyo kusoo bixayanka xafadaha shirduun ee degmada Bardal
ano magacay Ibdo Isaaq Bashiir inuu joogay inkana la garow ahna meel la raayo hoggaamiyaha dawladda hoose ee degmada Bardal waliba geeka meel la raayay ankanay hol nadaafinka maadaama meel la raayay todoba maalmihii sharaftal badan ayaan la ka dhajar maalmihii aan hanii dareer aan maalinta aan rafaan dareer waliba go'aansanay intii dhamaan meel la raayay xaafado iyo inay tahay bulshada dhatiis waxa la nadaafad la kasoo bi siisiin baaragahay ka meel la raayay dadka kale ee dareer meel la raayay nadaafada ka dareer waliba aanana maahmagay meel la raayay dhinaca ee Bardal maxamed saar aras oo meel la raayay duud hoob la gelin meel la raayay kasta oo degmada ka dayat dhinaca abdiga nagatay dhinaca caafimaad nagatay dhinaca biyo nagatay dhinaca nadaafada nagatay hool badan meel la raayay inay hoggaamiyahay yamaha gaaranka naga fiidiya kale waliba aan tan ka faa'iideysanay dadweynaha sharafta leh oo reer Bardal salaamaan jeediye bacdu salaam waliba laha meel raayay waliba la faday maalmooyin sharafta baan ayaa ka jarna waliba la sii faday anti isan meel raayay tiigdan minatada tiyo isku nadii fidan calamaankii koonfur galbeedii oo ay ka hortay federaal ka bisurtan minatana meel raayay maal geedo minatada hortay ee nurida isku mariyay dadka seen baaqay seen jeediye warbadan kale maqabna iyo duwaraga san lana assalaamu alaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh guud ahaan oo loo nadaafadeed waliba u jeedii hay anaga oo ka bilaabay magaalada guud ahaan nadaafada sidoo kale ka diyaar garoobay maalmo iyo diyaarafa